your trunk.
Leo na story minataka niwambie, hadithi hadithi niwasimulie. Ninayo mengi minataka msikie, hadithi hadithi niwasimulie. Lulikuwa zangu mishe nimechoka, akaja mdada fulani anaitwa Niva. Yule namjua mtaani kwa misifa, ila alichokisema leo nashindwa toka. Hadithi njoo utamkolea, dogo tupe story kama imeanza kukolea. Bado nawaza vishoshi vyanelemea, nilivu kinde na mazito alonambia. Siwezi etena nipenda mi, kumbe ananitaka. Kasema naniwaza mi, moyo wangu umeshakata. Etena nipenda mi, kumbe ananitaka. Kasema naniwaza mi, moyo wangu umeshakata. Bado nawaza yo, nitaweza wapi hayo? Mana umri wangu bado mdogo, ila kanedi vitu vingi yo. Eti majumba magari, kikubali nitakupa Range Rover gari. Sitaki, taweza wapi mishangingi ya leo? Nitaweza wapi hayo mambo
disi yo? Njoo utamkolea, dogo tupe story kama imeanza kukolea.
Bado nawaza vishoshi vyanelemea, nilivu kinde na mazito alonambia. Siwezi
etena nipenda mi,
etena nipenda,
kumbe ananitaka. Kasema naniwaza mi,
ananiwaza,
moyo wangu umeshakata. Etena nipenda mi,
etena nipenda,
kumbe ananitaka.